Adan kettini sigilaji studio kalangu eden gondi yamde joy mintaji sappo joy woni ko wittori kibaru juma fulfilde ko min Omar Hama jangato nani ko kibaru jing ender ko kibaru jime ni biyan nangola ardi be fedde sukabe ummatore be Niger jambe tefitaki horejo lady min jewtiti e jo andal litaki dewtere la morde lady nani sarusi kawjido etol ndiyam e henduli kando kay wadi hisago modu do ndiyam toba hankin e handendam yewtere meden pindino hande haltana na natugo rewbe aranol do chubaki aranki ki chubaki labi demokrasi der leydi Niger kanyudu won ko kantirten kibaruji men e fulfulde kori jam hirtema yerno kaliranno mi alla e nangol horebe fedde sukabe ummatore be Niger dum woni gan yaadu yeso asabe bittido to enda zender jambe e horejo leddi Isufu Mahamadu tefito laamu tatabu ko wadoyto do enda nogay e go dum min jewtidi e jon andal dum woni biyetede docteur Ahmadu Hassan Boubacar lati nimbe keba laptingol do majum to makko ni kanko o woni jon andal litakil dewter lamorde leddi o holli ko dum wadam umminal hakkilo der leddi e yaade to bibbe leddi nani ko wi Moktar Hamadu do majum
honno ɗo goɗɗo hun noon ko wawi waddude jirɓi jarɓa kañum e waddodirgol ɓiɓɓe leydi sanne jaati talki laamor leydi nokku mum gowaɓo haali haala majjum ɓe mbi hunde fof ko yetti fa bonni démocratie na tagadi leydi e hoore muɗum laatake baasi mawɗo sanne no laatidi konon jamba mo leydi saabu laamorɗi laamu jeɗɗaɓe nguɗo hawta e laamorɗi laamu joyɓo mbitti ngunto saabu laamorɗo laamu jeɗɗaɓe ngu kay nder mum haali wiide ke neɗɗo fo wala laawol waɗa laamuji tati wala laawol du konno ɓeydna hoore mum duuɓi e dow se timmini laamuji mum ɗiɗɗi enda noddon hon ngolɗo du gacce mum no mawni sanne saabu ɗum yaaɓi laabi laami ɗin enda nenne hunde ko yaaɓi laabi laamu du konno wawa accirede noon sey gaɗɗo ɗum endan nangue ko watta ɓe tawe ɗum yaaraka yeeso
mbiyani jemma hankin warde hande nokkuje kewɗe toɓama nder leydi ndin to toɓo gon ɓuri ɗudde du kanƴum woni to enda nder région Tillaberi toɓe keɓi millimétre ji e terɗe capanɗe jeɗɗi e capanɗe tati e jeɗɗi maradi du heɓi e terɗe warre ɗum ko saabiɗo ende min jewi min jettido e sarusi mawɗo mo leydi kawjiɗo etol ndiyam e kenduli kolluɗo e hisagu muɗum ko ɗum no tawa nder fuɗɗam ndongu nani ko biyeteɗo mumine Boubacar wi Habibu Garba domajo
ko woowi yi'eede ni noon hono ni endam no waawi wi'eede ndungu ngu endan naatol mu ni noon sabu oɗon anndi nder lewru mai abada no woowi ndiyel no toɓa nokkuje nokkuje fey se wona leydi ndi fu noon eɗen mbaawi wiide ndenen ndungu ngu endan fuɗɗida noon ni min kaalino wiide ke gosol maayo ɗum wonno leydi Tillaberi fa yaha maradi ɗon endan heɓan toɓoji toɓoji goɗon ɗum yahandu fa zender fa iddi fa en mbaako taton ndu no waawi wadde ƴiwoole mbittitiɗe haddi e dow ɗum endan ni noon holla wiide ke hon ndungu ngu enda no waawi wi'eede ngu wari ni noon ni nonno hoto sengo to demal watte leydi Niger ɗum woni Tillaberi région mum faya di fa no kuiɗe endan ndungu muɗum jotto fa woɗa daroɗe lewru wiyetendu joyi ndu ena waroru ndu
nani mbiya e terɗe millimétre ji nogay e jeetati kanƴum woni ko gallure filinge heɓi ɗum ɗo saabi ɗo endan ko ndiyan toɓo yehi ñamoyi gallure nde e haala ka kalten kani mbiyen ɓe nimɓe ɓe tawa ɗo endan e ittol ndiyan yaade nder ɓaadeji maɓɓe dey ko saabi ko ɗan toɓan waddi ɗo endan ñamol galluje ɗe nani ko biyeteɗo Abdou Elhadji Maynasara maire mo filinge on wi ɗo endan Abdoulaye Bagassa
suite à cette pluie qui est un début toɓan arana gaɗuɗan ɗan waɗi ndiyan ñaami bangeje gon misali bangere indirade garka to cuuɗi kewɗi tawa nder ndiyam laawol gaɗangol ngol wakkati beddolgol wona no waɗe kamni haɗi diyele ɗen ila ɓurto wuro gon har to en du dow beddol kesol ngol lopal ni sukki gotaji ɗin himɓe gon du nder celi ɗin ni gari ñiɓi min noddi waɗuɓe beddol ngol ɓe gari ɓe daari ɓe mbi'i kan en gaɗan ko watta ɗo yaade janɗe tati ñalowma ndiyan ɗan ilan wurto wuro gon ndenne min keɗato min daara no watta to waɗay sey moƴƴini
on va voir les mesures qui vont être prises s'il y a des corrections on va les porter
maradi no tawa nder regionji Niger ɗi nokkuje kewɗe ko ndungu mu'en wittingo ngu woɗa yerno secrétaire général mo suudu gouvernorat région maradi o wiri laabi fuu koƴama ko wattataɓe ɗum saɗorma nin ɓe ɓuytake farfilla ñamande ɗum woni coññinol nin ɓe ano ñamri dow koyirna non ni karimu sumana nani ko fammini bandimi moctar hamadou domadio
tei ɗum miccito leydi maradi waɗi ñamri sanne seyni leydi dakoro e bermo to nder nokku nokkuje gom ndungum en woɗayi nder nokkuje ɗe fuudu gomnati waɗi ɗum yaari ñamri ɗum sottira himɓe nder koyirna gam ɓurtude torraji himɓe nder leydi bermo gomnati waɗi ɗum hawri lokkoliji gom heɓa sukaɓe ɓen jooɗo janga gam bani ko duroɓe gom dilli sukaɓe maɓɓe jooɗake balɗe ɗeya waɗino wi'uɓe ko himɓe dakoro gom ummake gari ñamay gam ngala ko ñaami haala ka fewre non wala dilloyɗo wari ñamay garrafu ñamri waddama himɓe no conniri nder ko yirna jedduɗo fuu wardara
appuis alléger en tout cas la tâche de paysan tu peux en vérifier
sarusi kawjiɗo kokkol habaruji luuɓe wurtini andinore mum ko lewru avril duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati wittini ɗum ɗo holli ko ceede ñamri ano kama naani gawri en e ñebbe en yehi ɓeydoake noon ni ɗum ɗo ko saabiɗen kam woni allah e ko ɗum tawtake ɗoenda nder luuɓe gere raylatu sumana kam famminimi domaji sumana amadou firtuɗo e fulfulde
ñebbe gawri e maaro remetego leydi niger wonno fu ceede muɗum ɓeyde ke sa kuur ñebbe ndu kilo capanɗe joyyi wonana ujunaji joyyi lewru mars ƴaɓɓi ndu endan ujunaji nayyi e keɓe joyyi e capanɗe jeetati wonno dungas sa kuurɗo watana ujunaji ɗiɗi e keɓe jeɗɗi e buuɗi sappo to ɓuri futtirde woni gudumaria sa kuurɗo watana ujunaji jeegon e keɓe nayyi e capanɗe jeɗɗi gawri du sa kuurndu kiloji hemer ndu wona ujunaji joyyi ujunaji nayyi e keɓe jeɗɗi e capanɗe jeegon no heɓanno ɗum dingas sa kuur ndu enda watana ujunaji tati e keme jeegom to ɓurtide du kam woni abalak kadu kono ujunaji jeegon e buuɗi capanɗe nayyi woni ko watto maaro remetego e leydi men niger ɗo endam hande mo kalte enne sakurndu kiloji capanɗe joyyi wattana ujunaji tati e keme joyyi e capanɗe jeegom tawino wonno lewru wandudu konnan ujunaji tati e keme nayyi e capanɗe joyyi kirtasi leydi kolo sakurndu wattana ujunaji tati e keme tati e capanɗe tati bankila région mo tilabeeri sakuru ndu wattana ujunaji tati e keme joyyi e buuɗi nogayi hono maaro ittoytenga leyɗe goɗɗo wadde e leydi men niger ceede muɗum ɓeydaka
mbiyani raffi ndiyan jarteɗan jeɗɗire ni ko nimɓe ma dawa no tawda e mojji ɗum ɗo ko saabi ɗum kam woni ano campagne kawjiɗo hiite on kan heɓi ɗo enda ano bononda ko wattataɓe mbiye ɗo enda nogayi e ɗiɗi yaade nogayi e tati lewru mai wittini ɗe nde kam woni ano campagne hiite kurange yehi bone ɗum saabi ko yehi memoy ɗo enda no pompage jaaro ndiyam to sato mo ma dawa on ɗum ko saabi ɗo enda mbiyeteɗo Mamoudou Saley hoorejo sarusi kawjiɗo campagne ndiyam jarteɗa mo leydi Niger to enda ma dawa o fammini Hamza no mawdomajun
tun nder mardi zuwa mercredi ojan karhe goma shaɗede rabi
illa jamma talata warde alarba yande goo e feccere komin ƴeewi min tawi hiite wala ba seɗɗa min noddi himɓe nijela ko min kalaniɓe ko transformateur tawaɗo dambugal hôpital on wala no golla ja pompi amin momin poɗirta ndiyan on wuli miɗen andi ko rafi ndiyan wela amma himɓe muña ɓe jafoodu gam forage amin goto won no golla o wala sembe du ko fooɗa ndiyan fa heƴa himɓe fuu kaden du wala nomin gaɗa kode ɓe keɓi wakkatiyel woɓɓe kokke e forage mawɗo bonuɗo on hemum ni min mbawi waɗude iri majjum
masalan woncam ba bon forage itaccee de lestage ka mayande accesso
nanni lawol dardagol agades dow lawol laamu koƴagol dow filla kaɗol manaji lumaki muɗum e gaddol muɗum ɗum ɗon torra ɗo endan sanne ɓe lumoɓe e waroɓe no sooda tomu gam ɗum fuɗɗi e ɗum mala to endan nder agades ɗum ko saabi lumoɓe ɓe no tawda saɗorma sanne e nimɓe waroɓe no sooda to muɗum Moussa Mamman mo agades nani ko wimi domaji
ellum duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi woni ko gomnati leydi Niger hooƴi laawol laamu haɗude gaddol e cottol manaaji ɗi endam no woodi laabi hono sariyaji joƴƴinaaɗi dow majjum kolonel Isaka Labo kawon kawjiɗo filla laddeji e jaaye to enda agades
yadde zaman
no woodi ko ɗum jukkata waɗoɓe manaji ɗi million go'o yaade millionji joyi kamɓe fuu e adoɓe ɗi wadda no wawi waɗo du ɓe udde nawtirtoɓe ɗi kan en du no jukkete laso yaade ujunaji laso ndenne misali tomi nangirima iri manol gol ndenne hano amurtuɗo e lawol gol
kamɓe lumoɓe latiɓe kañum on ko ɗum ƴewta sanne sanne to maɓɓe lawol laamu ngol endan hanan tawi waɗama feyi
huunde fuu ko connuɗa sey to a watti ɗum nder manol. De ni no woduno ko neɗɗo watta nder ko hana manaji ɗi baasi fuu wala.
Gomnati
durwa holla himɓe no himɓe gaɗirta manaji ɗi de ni ɓe kokkama ɗi. Naane o wurtina dabare gom
wonna abun
hun non ko laati no ɗona wadda saɗorma sanne nder gallure Agadez filla laddeji e jaaye e ko rento ɗum.
Nanni mbiyen nder fonnode ko fedde latol bal ko leyɗe duniyaaru ko wonno waɗa ɗo enda ko pelle ɓurtuɗe latol bal ko leyɗe ɗe fu sigilama ɗo enda Ñamey. Ɗum ko saabi pelle tati kamɓen fi doyta Niger, Uganda e leydi Centre Afrique. Kenga ni mbiya fa nder Lasara ɗo enda e stade général mo Seyni Kounthié ɗum woni mena mo Nigérie fi doyto enda e fedde latoɓe balɓe Centre Afrique ɓe keppodiri ɓe gattodiri tati. Nonni latol bal ɗiɗaɓol ngol do no natan caka ɗum woni ɓe Uganda yaade to enda ɓe République Centre Afrique noni fawari joni alarba garo o capanɗe tati lewru men duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati to enda yamde jeenayi. E dow laawol gooto ngol ni mbiyen ano piyol bal lattataɓo ngol ɗo no yaha naato ɗo enda Ñamey mbiyen ɗiɗi lewru juillet ko waɗoyta to enda hakkunde maɓɓe mena ɗum woni e Uganda. Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
En garta e yewtere meɗen pindino leydi Niger waɗi cuɓaki mun arani dow laabi cuɓaki démocratie nder duuɓi ujunere e teme jeena e capanɗe jeena e tati caggal lebbi sappo e joyi ko hoorejo ministre ɓe Sefu Amadou ardi ɗo enda gomnati rewɓe Niger. Rewɓe joyi woni laatiɓe député nder suudu sawara ɗo enda député ɓe. Hande ni yewtere meɗen nde pindinon hawtana dow nimɓe ɗiɗo rewɓe ɗiɗo tawaɓe ɗo mum ɗum woni madame Fouma Koynana Aissatou e madame Hamani namata laatiɓe no tawa nani ko Rukeya Suma Abdourahmane famminiɓe domaji.
Caggal yaadu mette ko rewɓe leydi Niger gaɗi sappo e tati lewru mai hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeenayi e go'o nden wonno koɓe keɓɓe naata ele gollal hawrinde mawnde waɗa andu inde leydi ndi endam fa wara jondu konna ko cuɓaki waɗano février duuɓi ujunere e keme jeenayi capanɗe jeenayi e tati kamɓe rewɓe endam ɓe naati tefude suɓede o endan du inde partiji kewɗi sanne. Rewɓe joyon kañum woni ko yehi heɓoyi suɓade laato députéɓe ele capanɗe jeeto e tato cuɓaɓe ɓen endam kamɓe rewɓe heɓɓe ɓeydu konna ɓe andaɓe noon sanne sanne e nder nokkuje mabɓe to ɓe ƴuwoyto. Madame Fouma Koye Aissatou goto e mabɓe laatiɗo kañum te fawayna du inde CDS Rahama fara onde Magaria région mo Zender.
Au village là-bas, c'est difficile pour les femmes de sortir.
Der gurel ladde, wurtago rewbe no sadi. Min jey fa e mabbe, min jeewtude e mabbe, min kaldi halaji lobbi. To kambe du dum welibe, sabu be fami debbo bandibe no. Wobbe ya biun, wobbe ya dendum, wobbe ya sakike mum. Gadam be fami du. Wonu nawdum mabbe, no nawdum am mi hore am. Ay dum hokki min fa be jardi.
Seulement j'ai gagné leur confiance.
Tiagal ko suba walati député de région mo doso do inde parti PNDS tareya madame Hamani Mamata o darneke gam batte droande rewbe e les sud sawar ndu enda.
Nous avons eu à travers
min golli do janginol bibbe rewbe wakati mudum dum heedi himbe sanne neddo amen fu yaha nokkuje mo no furta ko e himbe do janginol bibbe rewbe e kulle kadaade wade yaade e rewbe
a l'égard des femmes.
Be rewbe député be fu nyande mudum be kawta parti haɗayi ɓe gaɗi hawrtere wotere lobbere ɓe gaɗi hunuko woto ɓe golli golle ɗe fa woni.
Min pottoyi e hawrine rewɓe députéɓe go'o ko waɗi wagadugu ton min potti e rewɓe leyɗe jeeɗiɗi minen ɓe Niger ɓe miɗen jooɗi miɗen kalda miɗen narra miɗen jalda to sey ɓe mbiyamin in onen ne hana partiji mo hawta lawol no waɗi ko ɗon narri to ɗumni woni belɗum komin keɓi.
Ɗo wonto kibaruji meɗen fulfulde tili kirten to janhirte duuje Ñamey yaa darlin
tilaberi yaha difa
kettine studio Kalangu dow radio moɗo
studio Kalangu yaadu leydi Niger.
Batu jooɗa kaalen mo studio Kalangu
ngam martude kumpa ko waɗi nder leydi Niger
ñande fuu jamɗe jeegom e mintaji sappo e joyi
studio Kalangu yaadu leydi Niger.